this. Hear this. Hear this.
Hey, yo, slow down, boss, boss, Tina.
DJ NY.
Why is game as a mina wa tisha am?
Game iko e, it's an adi great why?
Hini nyengine ya kuoba baisha men.
Buzzing, big man buzz.
DJ NY.
Bad man thing, bad
the
man
mix
thing.
Mafia.
What baby was here?
Yeah.
The number one, number one, number one, number one.
Nothing can stop me, I'm all the way up.
Hey, I did.
I'm all the way up.
Hey, I did.
I'm all the way up. I'm all the way up. I'm all the way up.
DJ NY.
Nakupenda manze woku, I'm humble.
Asante.
Legend, kwangu wendi icon.
Ah, stories a icon, kwanza weka mbali.
Let me give a shout out to my real fans and professional DJs. Middle finger up to you haters. Lumba Lolo.
Oma no manite bazenga dadi. Naifanya vi easy raisi nani nani nani.
Streets. This is DJ NY, the Mix Mafia. Yeah, you heard about me, you baby.
Find a body, find a body. Find a body, find a body. Find a pretty face, find a body, body. Find a body.
DJ NY.
Find a body, find a body, find a body, find a pretty face, find a body, find a body, find a body, find a pretty face, find a body, find a body, find a body, find a pretty face, find a body, find a body, find a body, find a pretty face.
Alima kwako nilizama nikiwa nawe kabisa ndo unanichanganya. Kazuri body ukicheka mwanya nimesha tupa funguo kwako sitoki tena.
Ozasha una kiuno kilo nyuma rigirigi. Menivuta na mapindo nimesizi sizi. Menitunza kwako kama ndoa imebiki.
Mini mini mix kama karanga. Akili umeifunga kama bandana. Kwa mwingine sutaenda kwako na kwama. Baby I just wanna love you.
Find a body. Find a body, find body, find a find a body, find a body, find a body, find a pretty face.
Yeah.
Ipe ni kupe, batu pate, jo pate mambo matam toka kwangu.
DJ NY.
Ipe ni kupe, oh. Ipe ni kupe.
Niki kupe utawezana.
Utawezana.
Ipe ni kupe. Ipe ni
utawezana.
Oh.
Noma Serna.
Nyumba yangu imeenda na maji yote na bwana yangu sijui alitoka ameenda wapi. Niko tu na watoto peke yangu. Nikae tafadhali. Niko saidi mbaya kabisa.
Jokes aside, it's now time for some serious African music.
It's a world pandemic. Ah, it's a world pandemic. Kamishika hadi wengi tumepanic. Ah, wengi tumepanic.
Social distance cheza mbali.
Kama kuwasha sanitize nare. Wapenda na quarantine one time. Lakini ndani ndani kisha washe nare.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Need a sanitizer.
Coronavirus.
Na 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 na.
Coronavirus.
Na 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 na. I need a
sanitizer. Get it real.
Keep a sanitizer.
Coronavirus.
No, 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 no.
Coronavirus.
Pull up to your
Nilikuwa ma corona virus, nikasikia hizi stories za ma corona virus. Sajua hizi stories za ma corona virus. Amo tazi sanitize, amo shazi sanitize, amo tazi sanitize, amo tazi sanitize. Usinigote, nataka na ganju na die, acha nitumie. Do not decide blanda, mapati jua kunanga. Please stay home, ama kapoko utamangwa. Cheki, lando dana tretu wa muwaiza. Na mi niko tuna ma sanitize. But siko chupri, mi tupri kijami. See you after 2 months, inshallah. Amen.
I need a sanitizer.
Get it real. Get it real.
Corona virus. Na na no no no.
Corona virus.
Na na no no no.
Get it real.
I need a sanitizer.
Get it real.
Get a sanitizer.
Corona virus.
Na na no no no.
Corona virus.
Na na no no no.
Funga kijani round ingine saya kuku. Kabla ijafika usiku. Corona iko huku na huku. Designer dikipofu itabidi ameiona. Niko na swali kuulize daktari Rona. Corona ushika kwa watu wanachoma. Nasikia corona kikushika tuwezi pona. Vaccine blanda bado japatikana. Vaccine blanda labda mikono kunawana. Chunga moro sinakumbuka kuna awa. Ukiregezo chelewe sintapatana. Usiku siku manduko kona marungu. Marungu rungu kipigwe na baki nduru.
Nadanga sanitizer.
I need a sanitizer.
Get it real. Get it real.
Need a sanitizer.
Na 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 na.
Tukaisunda kwa mugu kadunda. Tukacheza tunadistance dunda. Tukacheza tunadi ya utoboa. Kame futa kuru ni umochoa. Kame dunga polo budango. Pota toka ndongo kumdondo. Takudunga jongo.
Nukata makale. Naongeza na bale. Kanina maganje. Juni
di bro wako na kutaka uneza pata di baba kwa yu kutaka to sasa nko hapa naomba namba sina tabia kaza kamba za gwanda ulishani ganga tugeuzane baba na mama
miukata makale naongeza na bale kanina maganje juni
kupikianga, fea natumanga lafu magizani, juwa nakumanga msupa wakiwanga, tikia mepepanga si kidimanga, wezi kipanganga baru ikiwaka, bandisi ya digaga form kujipanga, ntake kwa dimanga mapenzi niya laya, wa area ni malaya mapenzi niya laya, wa area ni malaya
miukata makale, naongeza na bale kanina maganje, juni
Berlin. Ni Alejandro ndakusaidia ajeli.
When I say pull up, you know what I mean. Your dad warned you about this DJ. Your mama approves of him. And your sister is dating him. DJ NY.
Wacha ni finesse, wacha ni kutest. Yone girl ka leotan. Mbuzi stress, mchulu bang. Bend bend, niku bang bang. Inspector, nipo zako na zinyonya kama nectar. Tumufuata solo ni macheda.
DJ NY.
Angusha iyo ngoma kama mawe.
Zero rainbow ni makeup.
ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
Hello, hello, ni Maybelline. Ni Alejandro ndakusaidia Adeline. Mulisema kutakuwa na ofa juzi, ati mutafanya nikae kama chungli, ati mutafanya nikae italiano azuri, ati kuna venye eyelash zenyu ni mwavuli, ati pata pesa ndo utajua mana sabuni, usipake foundation ukana vumbi. Kuna dame ana changa changa, ana buy makeup ya kupaka paka, kuku kuku manga manga, turi turi dara dara.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup.
Siri yangu when I wake up, I bake up. Siri yake when she wake up, ni makeup. Adote mascara, lipstick imekaukia kwa sigara, crop top umebaya pasngara, swara swara mina kwara. Demu to maziwa na kulagi nyasi, wazi wazi uneza chua kana wasi wasi, nikarembo kana piga mpaka nyole basi, side chick ndo wacha lipstick kwa shati.
Zero rainbow ni makeup. Ni makeup. Zero rainbow ni makeup. Ni makeup.
I for sure you just stay on feeling.
Oh, yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby.
From the motherland, Kenya to the streets. Yeah, you know who it is. This is DJ NY, the Mix Mafia.
I really want to spend the weekend, baby. I for sure you just stay on feeling.
Oh, yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I.
Say I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well.
I'm too polite to insult your intelligence. Why do I believe that we have met? Maybe not in this life. Time's frozen for a second, so I'm thinking tonight. Break the ice, or better still, we can set it aside. Temporarily, my temperature is telling me that you got me so hot. Stuck, girl, there is no remedy. But you don't know me well enough to reply. And I don't really know you that well. It's funny, you have something in your teeth, but would you try to stop me if I wanna take it out, cause you don't know me properly. Girl, I think you love me, but you turn this bad boy into a busybody. I see you're too busy for me. Or maybe I'm just busy for me. Will you call me when you're ready for me? It's crazy, baby, how I don't care at all. Then I don't really know you that well.
I really wanna tell you how my day went.
How my day went.
Really want to spend the weekend. I for sure you just stayed on feeling.
Oh yeah. But I don't really know you that well.
I really wanna kiss you in the face, baby.
In the face, baby.
And maybe every other place, baby. You be like, say I don't remember, say I. Say I don't really know you that well.
We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well. We can go there if you
if I
want to, but me, I don't know.
Oh no.
Why I think I love you when I don't really know you that well.
Remix.
Oh, my name is overdosed. Oh, my.
I don't really know.
Alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam.
Wait, hold on, hold on, hold on. All right, DJ NY,
itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna idha youth man we to rory. Odi kabisa turorie, turorie. Meda ufisi turorie, turorie. Alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam, shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nakangonya kama unaisanza tuku banju. Hey,
banju, banju, banju.
Gat, 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 gat.
Dondosa. Natty gal,
the Mix Mafia. You want some? Come get some. Jokes aside, it's now time for some serious African music.
First cafe,
DJ and Y.
First cafe, banga, 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 banga.
Ding, 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 dong. People like Amanda Wilson. You let please fire ban. We ma MFM. Hypocrite, shut it gang. Hypocrite.
First cafe, banga.
Tick, tack.
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 First cafe, banga.
Tick.
Banga,
tic tac,
fest cafe banga,
tic tac,
fest cafe banga,
tic tac,
bad 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 girl ka kriye youpi, boom boom bad cafe bad man digin, bad girl ka kriye youpi, dancehall shatter man crack chak bidim, douce mon monsieur man en pack a fan, fest cafe boom bam blackatam, evoleta son a badaman, fest
fest cafe banga,
tic tac, fest cafe banga,
tic tac.
Fest cafe banga,
tic tac.
Fest cafe banga,
tic tac.
Fest cafe banga,
tic banga,
banga.
Yeah. Rainbow mwenye high brow soni uzuri sana kifani. Sauti yake ringtone haiwezi toa mchezoni. Kinanda sauti yake maina ikipanda. Wako nishafika sasa ya nini kudanga. Yuma baby looking so wet. She mesha raa ama viki it's okay, yeah. Excuse me baby can I take you for a day. Papa mesaliti amri mateka I can say yeah.
Mason selector
Mason T.S. Gen
Nime kufisha gwanda nime kujoka manda. Unafeti kwa love vale pale washa sanda.
Soni uzuri sona kifani. Sauti yake ringtone haiwezi toa mchezoni. Kinanda sauti yake maina ikipanda. Wako nishafika sasa ya nini kudanga. Yuma baby looking so wet. Fishi mesha raa ama viki it's okay, yeah. Excuse me baby can I take you for a day. Wako mesaliti amri mateka I can say yeah.
Mason selector
Mason T.S. Gen
Nime kufisha gwanda, nime kujoka manda. Unafati kwa love, vale pale washa sanda. Nipe mama tujenge kiwanda. Tutoe bumbi zote yake wani ya kitanga. Minajua kwamba wana concentrate. Niko kuwacha babu negotiate. Wako wana ngoja sana kufinishate. Lengo la ukubwa nipe penetrate. Ujini kubebe mgongoni. Madia, ucheze michezo ya ukotoni. Madia, kwa furanda za mapo machoni. Madia, oya, 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 oya,
oya. Toto sauti lai, ya kutoa nyoka pango. Somba giwa nani, kama ndege mwitu.
Pashuka, pashuka, uje kunikanda. Hebu shika panga, uje ulime shamba. Sing for me, sing a song wa kinanda. Ukijoka sana jilaza kwenye kibanda. Univa jino kesha usoya. Ume wafunga midomo. Utama lipsi za kosho. Mutu shika na mikono. Univa jino kesha usoya. Na wafunga midamo. Uchama lipsi za kosho. Mato shika ni mikono. Uje ni kubebe mgongoni. Madia, ucheze michezo ya ukotoni. Madia, kwa furanda za mapo macho. Madia, oya, 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 oya.
Toto sauti lai.
Now hear this.
This Original Mix Mafia.
You'll never can nag me, Papa Magana Bella one naga. You'll never can do me, Papa Magana Bella one do ma. You'll never can bone me, Papa Magana Bella one bone. You'll never can toil me, Papa Magana Bella one daga. You'll never can nag me, Papa Magana Bella one naga. You'll never can do me, Papa Magana Bella one do ma. You'll never can bone me. Papa Magana Bella one bona. You'll never can toil me. Papa Magana Bella one daga. You'll never can nag me. Papa Magana Bella one daga. You'll never can do me. Papa Magana Bella one do ma. You'll never can bone me. Papa Magana Bella one bona.
Hey, Jeka Mugati good life, good life, good life. Jeka Mugati good life, good life, good life. Thank you, Pilo, Pilo, Pilo.
Jeka Mugati
good life, good life. Nare Pila le good life.
Mic off. Speakers on.
Every morning you put a smile on my face when I wake up, when I wake up. It got me hot, I feel so real, still I feel the fire burning. You're the realest one, so me could I never get one. Are you the best one? Tell you I've been kind of more love, still you're running me hard. Can't leave your way, wanna touch your body, go come your way. Bitch, go for me, make me busy. And I win, make we think run so easy. They got rich girl and I win, make me busy. Then I win, make we think run so easy. They got rich girl and I win. Many things running on my world, still you're the best in my world. Yeah, they're the inside in my world. Yeah, I hate bands, I can't can you. I wear me try to play. They want to give me number one, yeah. So me coulda never disappoint you. Easy, make it easy. Y'all leave your way. Wanna touch your body, don't come your way. Bitch, go for me, make me busy. Then I win, make we think run so easy. Look at what you call an highway, make me busy. Then I win, make we think run so easy. I can do what you're going out with. To me, you're the light. Can't switch on the light. Baby, girl, you're the light. I know the light.
Come to me, Anna. Come to me, Anna. Come to me, Anna. Come to me, Anna. Hata ukini itani taitika. Maringo weka kando. Oh yeah yeah yeah. Cause me and me love video. Oh yeah yeah yeah. Maringo weka kando baby ay, ay, ay. Cause me and me love video baby ay, ay, ay. Usinikatae usiseme na no no. Kila siku ntakupenda mama. Usinikatae usiseme na no no. Kila siku takupenda mama. Kaire tu, can you please come my way? Cause you know that I got something to say. Come tembeana mimi. Come tembeana mimi. Come tembeana mimi. Come tembeana mimi. Mimi.
Yeah, yeah.
Mimi, mimi, mimi.
You know what is entitled? K-City, my city.
Many, loved by few, respected by all. This is DJ NY.
Flavor, vanilla.
Tyron. K-City, my city.
Kakitamba, buda jama odibana ni visanga tumuteki kwa kitanda akiaribu sana buda sinidanda akisema ni nakada jama vela apa sunajua baba utapigwa fimbo hadi kimbo hadi ushike dimbo jama diplo na ufinye finye weke nginyo ni the bad ndani hadi kifo akileta chingri ni nabiko na ujue bana hapa siko akisema bana ni mamito na matoi bana ni madildo
vanilla flavor vanilla flavor vanilla flavor vanilla flavor
aya basi rerere kila mtu rerere aya basi rerere kila mtu rerere
kanifom nimejipina kingdom ni kingori unajua ni kiangong niko rada na si karamajong niko club aki dance kwa his song mkuru weng ni kibani komandom cheki vile tungeus amejipa
jizipia ni talanta pito kijua kirudi tunakungoja supako wa kwanza au kijua uyo ndo wangu wa saba mimi kijana toka gedhungwai na mapesa zo sadaka nile nyonyangwai angali samati ujana moshi na mbona nikiwasha fagi murajita mushi tigana na fagi we mwagi nezo makali mjoze kwa izo matangi tigana na fagi we mwagi nezo makali mjoze kwa izo matangi
Only one delo, hello. Where? Only one delo, hello.
Let's go.
You know what it is, I'm
DJ NY.
Bazenga
Mix Mafia.
Man a Batman D.
Billy Jones.
Mavo on the beat.
You know what it is,
Diba, Chogi Doga Shishia Kitty. Diba, Chogi Doga Shishia Kitty. Diba, Chogi Doga Shishia Kitty. Kitty, 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 Kitty.
You ready now? It's DJ K-Wise, VDJ Jones, Kenya, Niger, let's go. Jump, where?
Only one day low, hello.
Where?
Only one day low, hello.
Let's go.
Odi Omarang.
Lifty boy.
Bazenga.
Man a bad man T.
VDJ Jones.
Mavo on the beat.
Iba, chogi doga shishia kiri. Iba, chogi doga shishia kiri. Iba, chogi doga shishia kiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga shishia kiri. Iba, chogi doga shishia kiri. Iba, chogi doga shishia kiri. Kiri, 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 kiri.
When he daya, daya. When he daya, daya.
Bomba to bomba, songa na doba. Nyoko nyoko niko jaba kigomba. Gonga kugonga, gonya kugonya. Nyoko nyoko nakabonya kubonya. Dem nika tot, kana lewa naka shot. Kana fana na pokot, kana penda nyef nyef. Kenya tunadeni, tunabol na maheni. Saya shida na wageni, tunapenda nyef nyef.
Iba, chogi doga shishi ya kiri. Iba, chogi doga shishi ya kiri. Iba, chogi doga shishi ya kiri. Kiri, 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 kiri. Iba, chogi doga shishi ya kiri. Iba, chogi doga shishi ya kiri. Iba, chogi doga shishi ya kiri. Kiri, 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 kiri.
Unapigwa blu, bully full twa jo. Unacheza bilo kumbe ume ulipitwa bro. Unacheza na wa super kumbe wanataka do. Na stories za mangu na kwa bazenga siyo form. Kazi ni kazi, yani kazi Johnny Job. Manzi ni manzi lakini wengine ni pon. Dati ni dati na kwa a game in the tone. My fans keep on, nimewashika kama ndom. Na jina ni Delo, only one kwa a game. King of gang, pia Johnny name. Niki skid wana sing, kisha wanaza kublame. Only one Delo, hello.
Iba, chogi doga shit.
yes, my one.
You are in the mix with DJ Anuai. Hashtag the mix mafia.
You see that girl there? Yes, my one. Anything she want, I gotta buy one. We just like chilling on the night one. We should have a couple babies, they'll be bright ones. I'm just out here trying to be an icon. I'm trying to eat the cake with all the ice on. Anywhere I go, I get it popping like, whoa. Happy I can find one. Because that girl of my one. We're not looking for a sly one. Because that girl of
my one, yeah. Ain't looking for no shy one, no.
Baby, I'm my one. You got my body on your mind, and your mind on my body. Baby, come, come.
Shy one, no.
Time is time.
Yeah,
I'm
ready, nah, 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 nah. Before me ride a banana. Yeah, I'm ready, nah, 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 nah. Before me ride a banana. Yeah, I'm ready, nah, 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 nah. Before me ride a banana. Hey,
come on.
Uyu kampa boda mwingine berosa. Vuta subira ngoja mungu ya kutosa. Fiti na na na, sigeuze changamoto. Maneno wachia mina na na, dawa ya moto ni moto. Una na na. Wako wala sema konde atapotea. Konde atapotea. Jeme katia gia chombo hiyo inapepea. Chombo inapepea. Mini nakula kwa jasho. Nipatacho naridhika. Subiri kesho, oh, zamu yangu itafika. Nenda wambie, wambie, yeah. I wish to it, I wish to it, I wish to it. Hapa nilipo kesho ya mzigo.
Wezako wana kuchukia, tena umepanga kukubania. Istoshe wao ni matajiri, na kusijari wetu mia kuwapia.
mapicha yangu sijui. Sina kasifa za kujisifu na jua. Kuna omba dua. Aso nazidisha ili nizidi kusua. Wakinifunika kesho nitawana wa mchanga hauzikwi. Unaubadilisha makazi. Uwezi sibariziki. Ule utaki na kulakati. Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamo yangu itafika. Yenda wambie wambie.
Love the way that the booty rotate for me. Puede cuestias mi aninga. Girl, you know that I love you. Oh, oh, oh. Iga wonku, kiga wongwa. Anything that you want me to, girl, I go do for you. Bingo kwa Nigeria, no. I go give you the love and show you one more. If the money you want, baby, gotta go. Love me, touch me, kiss me, baby, don't go. Don't go. Oh, we might not be meant to allow. Please don't leave me there, mo. Oh, nah. Oh, we might not be meant to allow. Yeah. Please don't leave me there, mo. I love you. Te amo, señorita, te amo. Die for you, Angelina, te amo. I'll be killing you, baga for you. Baby, please don't go. Puede cuestias mi amiga. Girl, I just won't be a friend. Y abo mi na cupenda. Baby, please don't leave me, oh.
Matter from January to December.
Promise to love you. Always give up for you. There's nothing I won't do for you. Promise to love you. Always give up for you. There's nothing I won't do for you.
Ya, with your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Ataka mani kwa nguvu sina. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Mchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby. Sataki slang napo wine.
Jaja, you put the jaja.
Jaja, your pretty Jaja.
No, 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 no.
Jaja, your pretty Jaja.
No, no.
Jaja, your pretty Jaja, baby. Jaja, your pretty Jaja. Jaja, your pretty Jaja. Jaja, your pretty Jaja. Jaja, your pretty Jaja, baby.
I hope you
tell me, baby girl, are you?
This is DJ NY, the Mix Mafia.
Tell me how much I could feel. I will go fly go anywhere for all the deal. This love, now I'm going go low. This love, now I'm thinking, yo. They could play love with the movie, yo. They can play where you go, they play mommy, yo. Mommy, yo, mommy, yo, mommy, yo. Yo, now me go, they play daddy, yo. Kelly, if you be baby, I be nanny, yo. See how she fine like a gun, yo. Yeah, show my wife, show my girl, and go low, oh. Watch show my wife, to roll it, oh. Baby, make a day where you dey go. Come make a show you special loving. Show my wife, show my girl, and go low, oh. Watch show my wife, to roll it, oh. Baby, make a day where you dey go. Come make a show you special loving.
Anywhere you stay, I go there, oh. Long as I stay with my baby, oh. Wait till them don't know them boy here too. Kiss me, baby, make them vex you. Got it in my time for that head, yo. Kiss me, baby, make I rest, yo. Nobody do me like you do. Kiss me, baby, make them vex you. This love, now I langolo. This love, now I'm tinting, yo. This love, now I langolo. This love, now I'm tinting, yo.
Baby girl, I love you, sweet, I'm bonita. Maybe girl, come run up on it. I know you love the sweet, sweet melanina. Oh, Ghana, you could be my sweet senorita. American girl, come wine up for me. My Jamaican girls, come wine up for me. My daughter girls, come wine up for me. My Caribbean girls, come bust up for me. Yo, show my wife, show my girl and go low. Oh, why show my wife to roll it? Oh, baby, make a day where you day. Oh, come make a show you special loving.
London boy, come give it to me. All my Lagos girls, come spend it on me.
Magic's anger on the beat.
Kila mtu twende match. Achi match. Kila mtu twende match.
Get down. Vile unawanja is to get down. Mami, you my phone vibrate and get down. Get down. Get down, below the white to waste to get down. Mommy, you're my phone vibrate and get down. Get down, get down.
Magic's anger on the beat.
Kill him with your turn the match.
DJ Anuai.
Kill him with your turn the match. 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 At the match. Kill him with your turn the match. At the match. At the cheese a lot.
Sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimalia diwisho yambe homo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, sio sidong, ini sidonyo, iva kimalia diwisho yambe homo.
Riso, riso, lejo Maria. Shika, bicho, jenny Maria. Assalamu alaikum, ni petu waria. Kwani walibora, ni keno mario. Adi kicho, bicho, nikona kizia. Risho, kisho, ya kujazilia. Maga, maji, ya kunyinizia. Niko shata, bangi, ya kupaliliwa. Adi, oi, jorea, oi. Kani magowe, riso, ni romjaka. Adi romjaka. Kani kadonye, ni romjaka. Adi romjaka. Kani kaponye ni romtaka. Aji romtaka. Kila mtu tunde match. Aji match. Kila mtu tunde match. Aji match.
Yo, language catch the song with Post Malone. Now, here, yeah,
this is KJ, Mr. 808.
Mimi na masela tunacelebrate. Sape kwa kibeti ni kama ni banki. Olunga kubozi vako ni Messi. Na misi chakifao mkashangwe ileti. Oya, weta cheta kaa wewe. Suwitishe upewe. Itisha mzinga si umimine ulewe. Na kama unandai oya itakaa bana. Don't drink and drive. Usikam sana leo ni pate after pate. Akitaka mate apakatwe. Marinate after mpaka kwake. Na kama yeni daske mini jipate. Bomba sisi tufike. Tusifike mapema ndiyo tusipike. Sidhani kata lala si kesho ni D-Day. ni kosi. Situko huku na huku kama majosi. Kama weni heta apana leta mikosi. Saki mchele wapi pekele. Brende yangu ngori kanaweza nuka. Pimisha kilo tatu na uwekele. Alafu kachumbari na usipime unga. DJ Swiftpin takwa bakery. Takwa bakery. Na ma wannabe wana kama bakery. Wana bakery. Kama bakery. DJ Swiftpin kama vile pale bakery. Na konga sisi tufiki.
Ya simu, ngoma inachuna polo kisikia uchungu. Mindio chief sex pek jokirungu. Chapito emoshi inuke kinduku. Try and Johnny Sins. Gaina mindio doctoring ding. Natuburo chavu surambaya na EDC. After NAB ni kusihibi. I'm kidding but me sim toy. I'm wedding si unacheki moshi. I'm chimbaing dani ya kikoi. I'm evying afungwe na kifoil.
Mfukoni nejipina kakwata. Nataka tukate tukue waters. Na tunasitisha tukichoka. Alafu after that kunyorosha. Nyorosha, 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 mina kunyorosha.
Stana leso daka jusi pina cash. Nipe na fast, nilete joma take a bash. Wato iko bus, mangyoska dash. Maboy kata, na kila mtu ako ida. Tunafanya vitu nika tunashop vida. Ikus bila, kasidi buda hiyo shida. Yo shinda, jo mina die mimba. Na die linda, nyorosha jo ni buy rinda. Ni buy kinga ni kuride kwa idinga. Na mini threat so jo. Utai linda, niko na doso, kuna vinyo utai kinda. Jumini mode, maviboko ntai piga.
Mfukoni nejipina kakwata. Nataka tukate tukue waters. Na tunasitisha tukichoka. Alafu after that kunyorosha. Nyorosha, 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 mina kunyorosha.
Ohoro waku, mwedo wakwa. Oka hanini, gotware wakwa. Onyite hado, jigwe wega. Dere to jiji, mwedo wanyoba. Mi ujam kama ngara. Misi nyasi, sifuchi na maswara. Nimekafunga na mimi simkamba. Ni itenenga, jumaze na wamada. Sina wamada, mada ki disaster. Chiki niko anda, anda kama panda. Na niko macho, macho ka omena. Putisha kishash gathe, ohoro wega.
Mfukoni nejipina kakwata. Nataka tukate tukue waters. Na sitishash tukichoka. Alafu after that kunyorosha. Nyorosha, 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 nyorosha.
Big bang 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 bamboo.
DJ NY.
Buzz, big man.
Oh Susanna. Oh Susanna.
Good mix mafia.
Me kuteki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwa ndane. Na baki ndane kwa ndane. Yate kwandane na baki ndane kwandane.
Hey, tuna step na tea na kam. Tuna left na fia na kam. Gonga sana tia itakam. Na ataki kuja busta kisabe. Gonga, gonga, gonga tuki gonga. Nyonyi bongi nyonyu ki gonga. Gonga, gonga, sopo jani piandom. Kambia fande mbele tuki songa.
Me kucheki toka zamani. Tuna taka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane kwandane. Kwandane, na baki ndane, kwandane, kwandane, na baki ndane, kwandane.
Neza isha, kwevo itisha. Tukiwashe, kikichatisha. Kuguza, tezi ivisha. Mebisha, unanimaliza. Washa rungu, lonchizishe. Napenda umbo, nda kufurisha. Mezi tisa, endopimishe. Kushibishwa, kumbulingizwa.
Mekucheki toka zamani. Tunataka na dhani. Mindi udunga kama daktari. Na baki ndane, kwa ndane. Yate kwandane, na baki ndane, kwandane, yati kwandane, na baki ndane, kwandane.
This is DJ NY, the Mix Mafia. Yeah, the hits keep coming. Smoke something. You fucking haters, we ain't stopping.
nimekuja. Okonko pole nimekuja. Okonko pole nimekuja.
Stretch.
Okonko pole nimekuja.
Oh my god. It's your boy. TNY
in the mix. Little beats, Mr. 808.
Okonko pole nimekuja ghafla. Ni vile wewe uko umenibamba.
Femi one pia kongu wewe ni mso. Kwanza vile ulituosha kwile basi aligi so.
Na kupenda manze woku wa mhumble.
Asante.
Legend, kwangu we ni icon.
Ah, stories za icon, kwanza weka mbali. Femi one, mukwa nime kutamani.
Okuonko umeanza kunichocha.
Azi.
Nisho, ni wapi uliniona.
Ah, Femi one, we unibamba. Kwa Instagram nikichekizo mapaja.
Okuonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi one nikikupata. Nitakupenda kabile napenda tambla.
Okonko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Nikikupea utawezana.
Utawezana. Manze Femi wa nikikupata. Nitakupenda kavile napenda tambla. Iko, haga yako iko. Naipenda kamke nyumbani na mwiko.
Meja umeanza kuniflata. Unataka kunikula kama plata.
Iyo kifua nataka kuichambua. Hey. Minataka kukulamba mbaka ushindwe kupumua.
Kidesign umeanza kunibamba. Nikikupea usiende kutangaza.
Iyo ni siri.
Wazi.
Gapi namba. Sitambia mtu, sitambia takinkaka.
Haina noma leo utanikula. Lakini kani ndogo usishinde ukikuja. Okoko na kitambi utawezana.
Utawezana.
Unaweza kulipenda tuwe wawili. Ama nikesi tuka nandi na ye ali. Basi tufanya vurugu babiba.
Usiwe na shaka. Kama nkungata tangata utosheke. I wanna do you. Only you. Hakuna mwingine yata kwa majuju.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Nikune, kune, 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 ma. Nikune, kune, kune, kune. Uza sexy paki baby hizi kitamina. Nane home quarantine tupige kambina. Nino kabati fili yo stamina. Stamina.
Acha ni ngate. Utamu kizidi ni pesigi. No nizidi shema uno ni ikate. Mbaka kisiki no niongeze na mikono. Oja na dhea kibara. Kuku kenye ye utapenda. Bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenza mutapenda.
Mara mulete. Lakini pole pole nsijakilete. Tabia ya kwangu subti mama. Kisu bagete. Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, nadia.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, 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 nga.
Twende my card. Sita wacha kukunyonya wende my candy. Mzalendo mkesho takete na kuwa country. Resit me twende food ile na itaji. Tuna chemistry tufanyo sa biology gale. Dendi bet mora kata kwa kilonyo reja beri. Saman kodi dongi njeni kora loyo jila. Wa matakwayo kende monge kata apology. Fuck the seneko muza soma chuma yelogi. Kako yellow kama school bus. Misiki mapenzi bazi suni school bus. Nisa fall baby girl suni pool bus. Kasa punti na singa ni pool bus. Cool bus. Time imefika tuingie quarantine. Na nina painting. Ndani ya quarantine. Na sai jumelewa ndani ya cool bus. Time imefika tuingie quarantine. Na nina painting. Ndani ya quarantine. Tremendo break, we nani la
lazima ni mkate. Bibi tandaze ni kupake. Sanitize kabla uje paka mate. Na akikonga vizi minagiuka nga ate. Anakonga kwinzu na mboga king size. Hamishika jona nataka kuibaptize. Wet kama ocean sasa ship zita capsize. Ime mnaisa nataka tuikam twice. Ina mi valentine mesa bedsheet. Girl, you're so sweet, but she poop on repeat. Baby, girl, cause you don't know you make me complete. Huh? I mean, I love now, make you come quick. No, me can't quit. The time me, me fit a twinkie quarantine. Yeah, nanina painting. Again, again. Ha, nanya quarantine. Na say, jumelewa, nanya cool bass. The time me, me fit a twinkie quarantine. Why you so? Yeah, nanina painting.
Hello, Hexy.
Window my candy. Sit a watch a boo on your window, my candy.
Hello, Hexy.
Hey, what up? It's Mindy. Tuning out
to the music and
prayer.
Tuje unanila. Natumai upo salama. Leo unanichukia. Hata jina langu takisikia. Ona imekithiri upweke umetanda. Kama hii, na kukosa sana. Corona imekithiri, upweke umetawala. Hasa siku kama hii, na kukosa sana. Natamani ningekuona, angalau siku moja. Nina kutu la mabusu. Natamani ningekuona, angalau siku moja mwanzio ni na kutu la mabusu.
Cheshi kwa wengine kama Churchill show na mamito.
Roho yangu wewe ulishanimwaga kwa sana. Nikatamani nilewe kanambia ina maana.
Nitayathiri afya yangu tena nipate wapi mivumbe matibabu. Oh, nitayathiri afya yangu tena nipate wapi shilingi ya matibabu. Oh, so chuma, nivyo itandiki na uma. Aliyekupa mtihani ni nani? Oh, na matokeo yake yapi? Mana keusha ninga ta kwa nani?
Okay. King Kaka. Alright. Tusikue kama utile na Vera kwa Insta. Ati tukiko sana natoa mapicha. Even though presence yako inachachisha. Cubs tu, kadaro ya mao. Class tu, upishi wali mao. Malaika wewe, mabawadi migo. tell me something, how does it feel to be you? West yom smari, mami chuviu. Sishangai, video vlit, mini na bunda. Nika double check, kachenja kunda. Sifiche kidole, nisha wana pete. It's unfortunate, mami you were taken.
Wamtu sumumke, nasi wazo bora yutoke. Nauna kasi yove, love yangu ikopwe. Na ukopa kesi,
kesi, kesi,
kesi.
And I see you online, na ye mko happy. Kwa yo hesabu yote, niko wapi. Ataka, nina feelings bado. Unge nisho tu, from the word go. Izo makona tuzi wachie dago. Basi shukisha mzigo ndio roi wenye pesi. Trust me, ata mistaki tukesi. So basi mami usinipigie. Ata ikiwasha aje usinipigie.
Narudi usinipigie.
Ona unaficha kiduli na nishao na pete. It's unfortunate, mami you are taking.
Wa mtu sumumke, nasi wazo bora itoke. Na una kasi yofe,
love yangu ikokwe.
Na ukopa kesi,
kesi, kesi,
kesi.
Magic Singapore, yeah. International, beautiful like you. What took you so long? You said you're coming home. What took you so long? I guess maybe you are busy fixing your own mistakes. You don't call, girl, your number busy, yeah. Life a journey, people make mistakes. Beautiful my girl, what took you so long? You said you're coming home, what took you so long? I guess maybe you are busy fixing your own mistakes. You don't call, girl, your number busy, yeah. Life a journey, people make mistakes. Pick up my calls, yeah.
I still hope that you and I will still end up together. I still hope that you and I will still end up together.
Ajanita na ita kwa kimwiko kuzikunja gana ndita hiyo. Mlume shazimika, macho nimeziba masikio pamba hiyo. Mlume nyonge tai, bata tukele Dubai. Morali, pandisha kama sai. Ele yo kitu sikatai. Kabuma, mlume nimedata hiyo. Katoto kame nikamata hiyo. Mlume nimedata hiyo. Toto kame nikamata hiyo. Sichomo, sichomo, sichomo wi. Sichomo, sichomo, sichomo wi. Sichomo, sichomo, sichomo wi. Sichomo, sichomo, yeah!
Ayoyo!
Situme kuja kubeng kama tagasu weka wani. Story tuzimalizie gechumani. Nikupelege Miami, kisha nikufikisha Kilimani. Yes, mlume nyonge tai, bata tukele Dubai. Morali, bandisha kama sai. Mbele yo kitu sikatai. Kabum, mlume nimedatai. Katoto kame nikamatai. Mlume nimedatai. Katoto kame nikamatai. sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo.
Another streaming.
Mtoto chaudere, chaudere, chaudere yo yo yo.
Ay ay ay.
Mtoto chaudere, chaudere, chaudere yo yo.
Ay ay ay.
Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo. Sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo, sichomo we. Sichomo, sichomo.
Yeah.